Black Market Records.
저 아두아리 두 사나 사나 사이트 야 그잖아 야 나이로비 My dear, woni niko lonely, niko loki na mabia, staye kujua na kudambua. Saidia kijana ya Nairobi. My dear, woni niko lonely, niko loki na mabia, staye kujua na kudambua. Chocho adwari, tu sana sana.
Excuse me, miss. Naeza sema na wewe kidogo. Just a little attention. Usinipe kisogo. Unanukia fiti. You smile so pretty. Siezi amini eti uko hapa solo. She smiled back na akanipa kiti. Started conversating and she sounded pretty witty. Tumeacha government name sahibi sweetie. Yeah. Now my hand is the bra okay. That be holding her titty.
I'm in the zone wendo vibe. Yeah. Hata sokoni ntaku hold bila aibu. Yeah. Nataka form mina fold bila gravity. Ukitisha minta kupa hizi streets mindo tycoon. Aye. Macho sexy for real unanitesa nitakupatia penzi na nongeza pia pesa acha kalesa nitakubaia benzo turolizi mitaa hata kama tuta trendo
site ya kijana ya Nairobi my dear woni niko lonely niko loki na mabia staye kujua na kudambua site ya kijana ya Nairobi my dear woni niko lonely Niko loki na mabia Sake kujua na kutambua
Ilikuwa kasa tonight na kuna drizzle
yeah.
Smile karibu nivunje shingo Tulikuwa uwa last tukaanza tuku mingo
yeah.
Diva na vibe na kosingo Alipenda the vibe we had for a reason Sayo ni sakwa kwa diplo Mapenzi mechacha boss mutajicho Sai tuko off kwa Rico Baby unani moda Baby unani moda Nitakulinda kisoja Soja usiku na mchana
Sai tia kijana ya Nairobi My dear woni niko lonely Niko loki na mabia Staye kujua na kudambua Sai tia kijana ya Nairobi My dear woni niko lonely Niko loki na mabia Sake kujua na kutambua
Nchua na kutambua